a mí.
Kiala kafungua njia utawala huso tukuhuka home ni sala jelo tulebeti mkeka tukala mchana ndo tunalala pakilo tukambalala tunakula faida hasara zinatufunza ruka misala yeah panandi panandi tunavo move utapenda hupendi Hamisi Mandi, born to shine, ugomenye legendi. Ulipanga kupita, kapanga kujenga, katega kibendi. Simu za mafisa masoko nyumbani, mwanjelo wa standi. Undugu wa ufi, urafiki ndo napotea. Tunakosa cha kuongea, wamebaki tulipotokea.
Situliondoka. Hey, Ismail ya Johnny kama diversion. Na wabadilishia direction. Don't ask me for the potion. Mini foreign, naita immigration. Ambia mjomba sele, hapa siyo kwetu, niko vacation. Nakuna vision, nakuna mission. Kulalama ni bure kama ule chikitani solution. Game unaipaka lotion. Wana Teresa, solution si abortion. Wana poteza. Generation ni TikTok, wamepindua meza. Si kama tupo 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 my people location tu mtoto anaona why not my people
situliondoka
yeah Straight to the top, niggas be hating, they know that I'm hot. Pickers and gomas in end up a fun. I took on a stream, but we from the block. Yeah, corn busy. A lot of shit happen, I'm still breathing. See, I be holding it down for a minute. See, in the stool, now when I go, we kick it, we never go stop.
We never go stop.
My skin out to tacky, I'm never gon' lie. Squares up, back, get to home, we back. Londoka to mdogo, and I'm making this guap. Writing my name, Uko Drew in the sky. Just to show you niggas I'm fly. Do this for real, you niggas be trying. We killing this shit every time that we slide. You niggas gon' die.
You niggas gon' die.
Gotta respect on the watch on the shine. Nafanya kitu bila ta kusign Kept from the bottom, I'm tied in the crown
Situliondoka 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 Situliondoka